dalukile ukukhoke bahle dabukile akulumile futhi nomzimba dalukile ngingsola sengathi dalukile ukukhoke bahle dabukile.
Was a curve.